Nagatara la me damu ori so nyem china meku.
Oh, I'm in church.
Tanzele, mwafumo yimo, awambari ya melekie, kamara maracho mambo. Ichola la midamu, ishaka chola la midamu, arizo ya china mbeko. Awambari ya melekie, kamara mara choma mo. Bojoli kai bali, bojoli kai bali. Akwi chonyo kapo ano ya o. Hey, hey. Awo mbali ya beli kamara mara choma mo. Chora la me da mumbu, ani kablaga blaga, alabe ke. Chora la me da mumbu, abri so nem china meku. Hey, sorry, hey, hey, stop, hey, udabu eni, abumbari ya velegie, kamara mara choma. Find a bunch of anagon prince.